ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh. Ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Networks. Ngicabanga ukuthi angedwa la khona ngibe ney'khathi ngizizwa kunganele ngingaphelele ngangokuthi ngangesaba ngisho ukulandela amaphupho ami. Awu, kuwe kube njani? Iy'nselelo zibukeka zinkulu nkashana thina siyibona sivese sibe bancane sibe njengey'ntuthwane kuzona. Futhi ekwengezeni lokho kungena nokwazi ukuthi sishaye ipali kaningi phambilini. Ngakho kulula kanjani ukumukela lokhu kungazizwa kahle uphelele kukubambe kusikhinyabeze ukuhlabela phambili? Cabanga uma wengeza olunye ulwelesi kulokho ukwazi ukuthi abantu abaseduze nawe bakubukela phansi umuzwa onjani lo? Kwakunjalo kumqoqi ntela umthelisi weyikhathi zamajuda uLevi alezo nsuku. Amajuda ayebazonda abaqoqi ntela ngoba babengamambuka babehlangene nabacindezeli bamaRoma kukhuthuzwa amaJuda ze angabe nalutho ngokomnotho. Manje ke sikubheke lokho, nanga uJesu owayenedumela ezweni usefika kule ndawo. Indaba ilapha kuMark 2 verse 13 no-14. Waphuma futhi waya ngaselwandle, isixuku sonke sabantu seza kuye. Wabafundisa wathi edlula wambona uLevi ka-Alfewu ehlezi endaweni yokuthela. Wathi kuye, "Ngilandele." Wasuka ke wamlandela. Muva le, uma ufuna ukuba ngumlandeli kaRabi, kwakudinga ukuba wenze i-application, uyichaze, uyiveze ukuthi ukufanelwe lokho, kwakumele ube namagalelo akufanele. Kodwa naku la sibona uJesu lo olandelwa zihlwele, usejikele ixukwini uthi kuLevi, "Ngilandele." Umqoqa intela wonke kubo bonke abantu pho, "Ngilandele." Uma sihlobo sami emzweni wakho ukuzizwa ungongafanelwe ukusondela ekumlandeleni uJesu, yazi lokhu, wezela abanje nawe. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.